Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Oh mama, oh mama, Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Oh mama, mama, oh mama. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Zivalite matata fokola. Oh mama, oh mama. Oh mama, oh mama. Zivalite matata fokola. 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 Zivalite matata fokola.
Hey 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 hey.
Kai, na mwana mudu kalele la matatuwe kena luri bala kitolo gadi kwa pane teri ntari ntowe weye batla motswadi urule fatile shebisane tsebale fatile kgopo fatile kgopo alena mohau obanele fatile le tena tibakankana ke tibakankane o ya tshwana ka ba ke fositse kae na ngwana motho o ya tshwana ka ba ke fositse kae tshwara kankana ke tshwara kankane mara o ya tshwana ka ba ke fositse kae na ngwana motho kalele la matsatsi we ke na luri bala ke tholo ga di kopane. Matsebalete mathata fokola bamma mama bamma matsebalete mathata fokola matsebalete mathata fokola matsebalete mathata fokola bamma. Matata fokola tsebalete 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 matata fokola. What's the quality?